Jamba want to call one barlala. When you can come, Jamba more to me. Sure. So, bas.
Zilanza ubish, leo phone la wena watis. Kuna ligari mshaza bakanga simona ilis. Vawa vurao, vawa zinao, weni kwa tau shorenge dalao. Na mwe baba ajali yabani, weni zipaka tashirumani. Jia sexy ushokeza ushazani. Nivyo yotena, sulada titu utema. Tika isoma nyanyi kipaka misare kivaha. Nitutu wa mora 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 mora. Ay mama nisi mora, nisi mora.
Shasi andeme timreme asilia. Mtimsi kilipasha la poto asite. Tule, beka suka, timtawa. Amina tule, beka suka, timtawa, timtawa. Amina, amina tule. Ande me timre me asilia. Timse kili paja la poto asite. Nivele, nivele, nivele. Sarana Roma Doga, Mama Kunimbe Madoga, Anaro.